Ndabe na wabuganda muna mateka Charles Peter Maiga akuti dawali mchisawo chevi obufuzi dewa levi obufuzi evi mparana kubanga vize guange mabiga vina vio grede kumbuge nkulo wakabaka mbulange mengo monsisi nkano nebana chivina cha Democratic Front awachi sise mbugo kwangule chivina achabwe mubutongole
na mwabachari abato ngei chivina nabi obufuzi muna dalanga mwabachari abato ngei chivina mbevi obufuzi vijitifajja chukuru ndabo wabachari abanji wanavegu wanyi zebifo enjokera ya baganda kwetu kuhigamba chawali yu chigama nti ya chikazi chukuru aa chifajja chukuru tuwanga muja gamono msajja msosoze kwa kalabi obufuzi vijitifajja chukuru tusa anokuwe walevi obufuzi evie mpalana wachi owala n'omuntu nga tali mu kibiina kyo muganda waatajja waka ku ssekukkulu oyo asaana okuboolebwa n'okuvumirirwa naye ebibiina by'obufuzi kibadde kibiina ky'abaaluganda abazaalibwa okumu tusaana okwewala ebyobufuzi ebyokwevuma
Katikkiro bana DF abatisa obuvunaanyizibwa obw'okusosowaza ensonga za Buganda Ssemasonga n'akkaatiriza nti Obwakabaka obutebenkera ne Uganda etebenkera
Chetuba agaza kwe kutandikirawo okutulaga ebiruubirirwa ebinaatugasa omugole anaafumba oluva mu kisenge ng'abuuza enkumbi n'ekisambu kyanaakandula oyo ye mugole anaafumba era muwulira bwe mbadde ntandika mbagambye nti ebyawano mubimanyi era ndi musanyufu bwe mpulidde ng'omugole ono abuuza enkumbi mubakanirewo n'ensonga za Buganda Ssemasonga ettaano nga n'emboge tekisenna buguma oyo ye mugole w'ebyobufuzi anaafumba kubanga abagole mugole waabeera omunafu ennaku ezimufumbirira bwe ziggwako abalowooza bakyayongera okumufumbirira
mu mbeera ey'oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba omukulembeze w'ekibiina ki Democratic Front ategeezezza nti bakiise embuga okwanjula ekibiina kyabwe mu lutabaalo ne yeebaza Katikkiro olw'okuvaayo n'amaanyi buli wabeerawo ensonga oweekitiibwa Mpuuga agasseeko nti baagala wabeerewo olukungaana tabemiruka nga lulimu abenkizi abakwatibwako mu ggwanga lino okukkaanya ku mpagi ssatu kwe basimbye essira omuli okutereeza ebyokulonda okwongera okutabagana n'ebyokukyusa obuyinza mu ggwanga lino
eggwanga libulamu abasajja n'abakazi abakulu abasobola okwesenya ne bagamba nti ekyo tukijjuwe olw'abaana n'abazzukulu DF ekoze ebiwandiiko namutayika ababati okulowooza tubalowoolezezza ebiwandiiko byangu okusoma era tubisaasaanyizza ekigendererwa kyaffe ekikulu mu paalamenti ekitiibwa Katikkiro era kutadde amaanyi tutwala ababaka abawera mu paalamenti sirina kubuusabuusa nti ttiimu eno egera kuwera mu paalamenti paalamenti ebeeremu abantu abayina ebirowoozo bino mu nnono yaabyo originality basobole okutukuza abalala eggwanga liddemu liteese lyogerezeganye eggwanga eritwogerezeganya libeeranga era Ssemaka ne Namaka batwogerezeganya buli muntu nga yeekengera munne mu kasonda waali